Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa hagayya 10/2015 nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jiru Waashintan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka ooltan kan bara darbe dargaggoon gurraachaa tokko poolisiin ajjeefamuun jeeqamni keessatti ka'ee ture magaalaa Fargisan keessatti ammas walitti bu'iinsu uumamee jira. Uummattoota do'arraa qabnu keessaa tokko.
Marii nageenyaa kan Sudaan kibbaa sadarkaa maaliirra jira gabaasa oduu keessaa qabna. Madrak gumii hatattamaa fi addaa guyyaa lamaaf gaggeessan deemsaaf ba'ii filannoo baranaa kan Itiyoophiyaa hin fudhadhu jedheera. Oduu booda gabaasa guutuu qabna. Qophiileen torbanii ispoortiidhaaf soraan Minnesotaa dhaqee deebi'eera. Maal qaba? Gara boodaatti itti deebina. Waa'ee Ameerikaaf uummata ishees sagantaa qabnaa maraafu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara namootti deebina.
Wixata torban dhufuu akka walta'iinsa araara mallatteessan kabeellamni qabamee fi jiru gareeleen Sudaan kibbaa wal falman gidduu isaaniitti ammallee adda addummaan babal'ataa jira. Gareen tokko sakkaan komachuuf balaleeffachuun ittuma fufee jira jedhama. Gabaasaa Iskindir Firee of Finfinnee irraa erge soraatu dhiyeessa.
Bulchooti Sudaan kibbaa waan irratti wal dhaban biyyi isaanii illee dhibita kan falachuumaa jiran. Falii kun nagam deemuu jira. Fala kan addunyaa illee irraa eeguu jirti. Falii kun akka itti baananitti torbaan tokko qofa tafeebsila. Marii tana igaadii fi miilota isii jalqabe addunyaa illee waan hedduu irraa eedde. Torbaan tokko keessatti isuma torbaan tokko gadiyyuu ta'uu jirti walii galuu malan. Torbaan har'aatti itti gaafatamaa paartii mormituu Riek Machaarii fi pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salva Kiir walii galuu malan. Tokkummaa mootummoota waldaa Afrikaatii fi dhaabbileen gargaraalleen akka jariku walii galee eegan. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaalleen akkanu. Taatullee akka ammaantan jirtu kanatti walii galteen tun waan fagoo jirtu fakkaatti. Akkaataa itti gaafatamaa yookaan ammoo akka itti jaarsi araaraa jedhutti keessumattuu jaarsi araaraa kan Sudaan kibbaa jeneraal Thaban Dyang jedhutti rakkoon tun yookaan ammoo falii kun rakkin seenuu jira.
We came here mandated. We are serious. We wish that
itti gaafatamanutti kennanii jira. Itti gaafatama kanaaf ammoo nu qophii jirra gam kennaan. Dubbitanallee qalbii tokkoon guutuun fudhachuu jirra. Adoo silaa tanaan durattu walii galaniyyuu hin feene. Taatullee laakkuun mari'achaa yaanuun wal dhabinu mootummaa waliin qabnu bal'achaa deemuu jira. Mootummaan akka walii galteen tun akka silaa galmeerra kan taanitti deemtu hin fedhu. Bulchiinsi biyyaallee kophumatti qadhaabbachuu fedhaa jedha. Waan irratti walii galuu dadhaban keessa tokko eegi barii mootummaa cehumsa dhumateen duubatti hajaji waraanaa harkeennu turaafa. Akka itti gaafatamaan araaraa paartii Sudaan kibbaa jedhutti guyyaan araaraa dhiyaachaa deemuu jira. Taatullee tanaa jenneetiin adu dubbiin fixanitu hin jarjarru addunyaalleen waan feetillee jettuuti nu araarum kan feena kan ammoo saatumteennatti hojjannaa jedha. Wamtaateefuyyuu falee araaraa kan bulchooti Sudaan kibbaa bulchooti isaanii irratti wal dhabaniitiin eegachuu jiran torbaan tokkotti hafe torbaan tokkoon dubatti waan tahaa addunyaalleen caqasuma jirti.
Kutaa Mizuurii magaalaa Fargisan keessatti waggaa tokkoffaa dargaggoon gurraachaa hidhannoo hin qabne poolisiin ajjeesamuu ilaalchisuudhaan ennaa mormiin gaggeessamaa jiru kanatti dargaggoon poolisiitti dhukaasee deebii poolisoonni kennaniin madaa'e tokko dhibee lubbuusaaf sodaachisu rakka jiru ta'uun beekamee jira. Hoogganaan poolisii aanaa Saint Louis John Palmer akka jedhanitti kaleessa humnoonni ordoffii akka nama qawwee hidhachuutti shakkan tokko ordofaatu jiranii dhukaasa banameef deebii kennuudhaan walitti deddeebisa dhukaasaa gara 40-50 gahuutti seenan. Booda konkolaataan humna poolisii rukutame. Konkolaataa rukutame keessa kanneen turan humnoonni ordoffii akkasuun itti deebisanii dhukaasan. Namicha faana dhahaa turan kan miillaan fiigu sanas rukutanii kuffisan jedhu hoogganichi poolisii John Palmer. Itti fufuudhaanis jarreen kun kanneen hiriirichatti hirmaatan utuu hin taane yakkamtoota jechuudhaan gurmuu namoota dhukaasa bananii sana balaaleffatan. booda abbaan dargaggoo poolisitti dhukaase sana akka ibsetti mucaansaa yeroo ammaa madaa'ee haalamaa keessa jiru kun kan umriin 18 Tyron Harris Jr. ta'uusaatii fi hiriyyaa dhihoo dargaggoo gurraacha bara darbe poolisiin ajjeesame hiriyyaa Michael Brown ta'uusaa qorattootatti himanii jiran. Tarki keessatti aleela walitti taanee geggeessameen poolisootaaf loltoota walumaa galatti yoo xiqqaate namoota 6 ajjeefame. Bakka biraatti immoo magaalaa Istaanbul keessatti waajirri qoonsilaa Yuunaayitid Isteets kan aleelame yoo ta'u haleellaa sanaaf dubartoota 2 shakkame. Dubartoota 2 keessaa tokko innaa poolisii wajjin walitti dhukaas geggeessametti ka qabamte yoo ta'u ka lammataa garuu ammallee harka poolisiin galiin jirti jedhamee jira. Waajjirri qoonsilaa sun yeroo ammaa kan hojii isaa dhaabe yoo ta'u gurmuu paartii warraaqsa bilisummaa uummataa jedhamutu itti gaafatama fudhate leellaa kanaaf bara 2013 illee magaalaa Ankaaraa keessatti kan embaasii Yuunaayitid Isteets boombii of wareegdotaan aleelameef itti gaafatamaa fudhate gareen kun tarree maqaa shororkeessotaa Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa baase keessa jira. Haleellaa boombii of wareegdotaa arra ulaa guddaa dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa Kaabul irratti geggeessameen namoota siivilii 5 ajjeese kabiroo 16 madeesseef gareen Taalibaan itti gaafatama fudhatee jira. Akka namoonni 6 argan jedhanitti konkolaataa aangawoota mootummaa fe'ate humna waraanaan geggeessamaa turetti xiyyeeffate geggeessame haleellaan kun. Dubbiimaan Taalibaan immoo haleellichi humnoota alaa biyya keenya keessa qubatanii jiranitti xiyyeeffate jechuudhaan dubbatee jira. Kana duras aleellaa hedduu walitti aananii biyyattii keessatti geggeessamaa turaniif Taalibaan itti gaafatama fudhatee ture. Abukaatottiin gabaasaa gaazexaa Washington Post Iraan keessatti qabamee jiru ka Jason Rezanian akka jiranitti eega manni murtii Tehiraan jiru arra guyyaa xumuraatiif marii cufataa geggeessee booda yakka laalchi basaastummaa ka gabaasicha irratti geggeeffamu jalqabamu mala jedhamee jira.
Namo galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin addaaf hatattamaa kan waliigalaa madrak guyyaa 2 geggeesse deemsaaf bayii filannoo baranaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Ihaadiig karaa demokiraatawaa ta'een filameera jechuudhaan pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa dubbachuun abbootiirrees jajjabeessee jedha. Ibsa ejjennoo qabxii 13 of keessaa qabu xumura walga'ii kanaarratti kan ba'e yoo ta'u raawwachiistuun filannoo walaba ta'ee fi tajaajiltoonni biyya alaa fi biyya keessaa lafan jirretti filannoo walaba haqaa fi amansiisaa ta'e kan hundumaa biratti fudhatama qabu gaggeessuun akka hin danda'amne jalqabumaarraayyuu hubachiisaa turree jedha ibsi ba'e. Garuu boordiin filannoo Itoophiyaa maaltu na dhibe jechuudhaan filannoo akka gaggeeffamu gochuudhaan bayiin filannoo qaanessaa ta'ee xumura akka argatu ta'eeraa jedha ibsi madrak. Kanaaf jedha barreessaan madrak obbo Gabruu Gabra Maariyaam.
የመድረክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቀደም ሲል ምርጫውን አስመልክቶ ያወጣቸውን መግለጫዎች በሙሉ የምንቀበል
መሆኑን ኮሬን ኦጅራዎች እሱ መድረክ አማንድረ ፍለኖ ከነ ከኒላለን ኢብሳ ባሳ ቱሪ ሁንድ ከሲመኑ ተው ኢብሳ ዴምሳፍ በይ ፍለኖ በረና ዲሞክራታዋ ዋን ኢንታኔፍ አከስመስ ሄረብየቲ ከጨብሰ ዋንቴፍ ጉሚንኩን ከንፉረን ተው ሳጭ ምናን በክስፍና
Ibsi ba'etti fufuudhaanis filannoon gaggeeffame yaalii ijaarsa sirna demokiraatawaa duubatti ka deebisee fi hojii seeraan alaatii jedha. Kanaaf akkaataa filannoon kun itti gaggeesse kan qoratuuf paartilee hanga tokkoof kan hin loogne tokko dhaabatee haala jiru uummataaf hatattamaan ifa akka godhu jechuudhaan gaafateera. Filannoo ega xumurame boodas jedha ibsi kun. Miseensota koo irratti doorsisa ajjechaan ga'ee jira jechuudhaan sanas hidhaa mana namaa diiguu akkasumas manaaf hojiirraa namoota ari'uu mootummaan atattamaan akka dhaabu gaafatee jira. Filannoo kana booda Itoophiyaa ka daawwatan pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa mootummaa aangoorra jiru kan ilaaleen haasawaa dhageessaniin madrak gadduusaa ibsi baase kun tuquudhaan akka qabxii tokkottis lafa kaa'eera.
በዲሞክራሲያዊ ምርጫ የተመረጠ መንግስት የጥክሱ መጨረሻ የተባለው ሙገሳ የተሳሳተና አምባገነን
ፍለኖ ዲሞክራቷ ተየን ሞቱማ ፍለተመጀ አንጃጁን ዶጎጎራፍ ወራባንሬ ከጀጀቤ ስዋንቴፍ ጉሚንኩን ገርፈገኛን ረቲ ዱበቴ ገደቲ ዳጋሚ በሬፈማን ኤምባሲ አሜሪካ ፍንፍኔ ከሰጅሩ አከደቀብሲ ሱሙርታይ ጅራ
kanaan dallanee madrak qabsoo karaa nagaa gaggeessuun hin dhaabu ka jedhan immoo dura taa madrak Profeesar Bayyana Phexros duran tooftaa haaraa kan adda addaa garaa garaa gargaaramuudhaan qabsoo keenyatti fufnaa kunis qoratamee akka barbaachisummaa isaatti kan ibsamu ta'uu dubbatan. Dadhabbii madrak qabaa jedhame irrattis mari'achuudhaan qajeelfamni kennameeraa jedhu Profeesar Bayyanan.
አባል ድርጅቶቹ በየራሳቸው ማንቀሳቀስን ወደዛ ያደላሉ
ጃርሚያሌ ሚሴንሶታ መድረክታን ቆባቆባት ሶሶውቲ ጫልቺፈቱ ኩን ስረፈሙ አከቀቡ ሙርቲን ደብሬጅራ ሁምና ማለቃስቴ ከብሮ ወልታሲ ሱዳን ተኩማና ከሶሷም ሙርቴፈሜጅራ
ፓርቲን አከ ፓርቲ ኦቶንታኔ አከ ገምታ መድረክት ተውዳን ደገርሰጅሩ አከ ወልት ቀም ወሊገል ራጀሩ ፕሮፌሰር በየነን ፓርቲ ለሲያሳ ከነም ብሮ ጀና ወልፈካታ ቀበ ወሊን ወልታኒ ሆጀቹ ሰጀዱ ስረት ዱበነ ራጀዳኒሩ ቃማ ሐዋሳ አዳ አዳ ጉርሜሱም በርባጭሳ ተውስብሰኒ መድረክ ገረሰደር ካብራት ጉደቹፍስ አብዲ ቀበ ጀዳኒሩ ገምታ መድረክ ከነከሳ ፓርቲን ተኮ ከበየ ዮተው የሮ አማገሩ ፓርቲ ለያፍሪቱ ወሊ ወጅን ወጀታ ጅራጀ ደመለስካቹ አማ ፍንፍነራ amma galgala keessa sa'a lamaaf daqiiqaa 42 nu biraa ammoo galgala waaree darbe sa'a tokkoof daqiiqaa 42 qophii ispoortii ወልደርጎሚ ኦስፍና ጀቹን ስፖርቲ ፌዴሬሽን ሀዋሳ ኦሮሞ አሜሪካ ካባ ከበረና ረቲ ክለቢ ኦሮሞ ዩናይትድ ዮካኒሞ ኦዩ ጀደሙት ሞኤ በዳፈሜ ኦዩን ክለቡ መነሶታ ከብራ መነሶታ 11 ስታርስ ከንጀደሙ ወጅን ጠበቴ ዲታ አደብቢ ከነመን እንጅፈቴ ዋንጫ ፍደቴ ገሬን ኦሮሞ አውስትራሊያ ሞ ሰዴሶ ባዬ ወመዲ ወላቡ አርፈፋታት ዶርጎሚ ስቴዲየም ሚኒያፖሊስ ሴንት ፖሊት ቆጴ ሰንታን ሶራን ረተርገሙዳን ዶርጎሚን ኩ ማለከፈካቱ ፊጀረን ስቴዲየም ከሰት ዱብሴን ጀልቀምን
ለማማንታ ነው ቢሶ ጅርኩን ምልከይ ሰውካቲ ምልከይ ሰውካ እትጋፈተማ ሰብቁናምቲ ኦስፋናቲ ምልከይ ሰውካ ካላሉ ጅሩ ጆል ኸይማ ለፈባፈቴ ነመድ ማልፈካታ መነቲም ገባብ
ያንግ ጀሽን ጆልን ኩኒ ጆል ባኤ ኢንስፓይሪ ናማሙሪ ሰደታ ሰገሊ ከነፍ ከስ አቀብደኒ ኩባ ቆፋዱንታኔ ፓሪ ደዳት ጅራ ኢንጌጅመንት ደዳት ጅራ ኩና ሞሐመሌ ወመተሮሞቲ ፈመሌ ባኤ ዋናማ ገመችሱ ኑሌ ባኤ ገመነራ ወንቲ ተኮፋ ወንተርገርሲሱ ጃላል አርግሲሳ ለማፋሞ ተኩማ ገርሲሳ ደርገገሲ ደርገገሰ ፍዳ ጅጅራ ጉደቱ ድፈረቾ
ኦ መቃንኪ ገመቹ ኢብራሂም ጀደማ ዶጉ አን ገነኩ ደሰደቲ ዶርጎሚዮ ስፋና ራውኒ አምበረዴ አከነቲ ummanni oromo walitti gahe tokkummaadhaan jaalalaan akkanatti walitti gahanii tokkummaa irraa baradha jecha akkasumas ummanni biraa Australia irraa dhufanii Canada irraa dhufanii akkanatti walii wanna jechuun usfaanaan tokko nu gadhaaraa usfaanaan haa jabaatu jedha.
Kilabii kamidha Dorgomii?
Ani taphataa garee 10,000 Lake Starriiti.
kuma mara ga wujir tan kana oo iyo fi Oromo United jechu Oromo United fi 11 stars urji kudani tokkan akwari maqa baafatetti lamaanu gare Minnesota ti oo iyo namo Oromo United tokkuma Oromo jechu lamaanu gare Minnesota ti agamma tabachu jirani tabla mesor jirani deega ge gita badal qabani deega furba tami shanir jirani agamma golin ingalle war khalamaane tabachu jir Oromo United fi 11 stars tabachu jira adawri tabachu jiru me gongo qabadde nama ada tabachu jiru diko madayet ni tayet ni namada gofachu jiru hana modde debachu jiru hana modiko tayet na furfudachu jiru dubisu jira
makanke nura wariot
enu tabata
Oromo United
yechune armandura club bi intabata
armandura club high school fa tabade club diko organ keset polandi tabachu jira egeachi asiga godane tum hamoromo kan tabachu yalqab
amma mili manta ate kana kol diqo ta ino kol tafakata tetini tablalu jirta tabachu le tinjirtu manta
kale madawla bu team siatil wolin semi final tabanne asiti kula garmil mudamudi hanati stretch na gode na irkifame tabachu da deral taitum lalu jir
amil kan karu jir takin yinji zare wa manta tet wa nakama kam dadze dindabsa ta mojindam sa tanse odir ti koran karait khajala ansoga bere
wannan ne duwanka waka beka ammo timi la chusi makmal jabati gan dabrale nushinde ammo gan kana leti devis ne ila final yar khono dufne yo waka rishinde nan dabsan ne
ne wal malla allah re wanta
aye galato
نمد بين الناس جرو دكتور نجاش عمرتي دكتور نجاش مو اوغيس فياتي جوله تبتوله تانان وجي غرغار ستولانو جچو في درغمي اوسفا كانو كوبي اوسفا نا كانو في دكتور دوز غلطه فدا ميماني فاس دكتور ماني فاس
دكتور نا لو ده وان توري وانت اوسفا نا غافي غل راين اوسفا نو جنو جچو جرا امانتنا اوفيسر اوتا كي سنجرو كوميتي كي سنجرو لاكن فولنتير از ا ميديكال اورمو هيلث كير سنين هوجدا joluma doleta batun tamiram te gargaru jira
aga mana mamalmi da magargar te jechon na mamile chapemo kam na magam mi da kamargit
raguda namamila masili pulgoran ankle sprain goran jilbin faru koban concussion leta ko matan do me one makana fi jolaita ko daima ada fi worawo jindu fani lalan raguda kufani dega afwan tanen ma dawa tanen ma chuba gargaru jirrad aga
mana magam wallan
an kubaki ya mi doctor opsan amma gale asinjiru doctor namarani no jino jana sa saditina dakabe namdi dama namsadama gargare amma le jolle tabachu jurtana final afuno tabachu jura insanile ojo nam at least nam jahachala gargare injira
arum jira tanka na yachun akuma dun faru tamo akwalda ke saru tamo malen yachun sanama eddu taram jira doctor inam kudan getani
nam kudan le ni dabarra namnin monta volunteer wonta kana golef do jachu jira nam kudan ni sana jole medical schooli karatu jira do mata akakiya ka almost ama kudan chala de gan practice godu e gale fi doctor namarani sakasmo opsa namar residency vide doctor opsa doctor masvin namai du juran joleng tenya August day so Kenya
amma isanam akwalda turftamo yohana kumdun fa durftamo kamid durftana kenno turftana
dabata kamna
dabata magane
oromo health professionals in North America jama
jasa doktoro tokana mo ogesot fayya in North America okana America kaba
duga makan
tolano jatta
tolano jane
walda kunad dabata gam jechune
amata sadi amman tane gegalle
jinte san gurdo man
ojin gurgudan bakuma volunteer bakuma oromon akanati wal kunnam nu kanati dufne hojanna of course fuladura planning kenya sanira gudara amanta na
planning karori kesan kageri mal
kanara gudara bakuma volunteer bakuma oromon to kunnam to kala sontane fuladura bietile oromietile debine wa nama kenya gargaru ya da gamna
gudda sagalata fada milka
fayade
ati ta rabidu wadu wandu mate jannan amma penalty kan ammo kubba da bidi tu jirani kana bidi tu jirani kan ammo akamma antane demu jirkan kan ammo gole bidi tu jirani kan ammo akamma antane demu jirkan eleven stars to do to kogal fate amma eleven stars to demu jira aka bate engelchi ne
Oyun marro. Bueno, akka baara sanaan jiraani.
Sadeen nituma abagaga akkam gammadan leenjisan keessa maali.
Nuti moo numa beenee guduraatu ni moo naa wiliitti keen baag jennee dhumne. Hanji manne uummata kana.
Akkam gootan hin
jira. Akkam goone jaartii godhanne.
Leenjisan keessa deen. Magaan kennu.
Tulee Ahmed Darasa.
Tulee Ahmed Darasa abba gammadde leenjisaa kubbaa garee OUT yookaan Oromo United. Lammaffaa mo'atani.
Lammaffaadha.
Yoo seentanii maal jettanii seentanii akkamitti mo'atani.
Jabaadha wani walitti dhufneef gartee ilmaan Oromooti wal gammachiisuuf dhufne moo'u qabna. Ijoolleen gareen hojjetaman tanaan dura nu mo'anii turanii lama duwwaatti. Ummanni dheengadde nu mo'ee haranuma waan qabu jennee itti himnee jabaadhaa seenaa jennee.
Mali itti sanitti mo'atta maal?
Mali itti sabanne itti mo'anne taphadha onne irraa taphadha. If qolummaa dhiisaati tiimaan tokko ta'a taphadha jennee akkasitti kubbaa takka lama gaggallakkisnee akkasii mo'anne jechuudha.
Goolii mee galchisanii mo'atan?
Goolii sadii naayinee isaan sadii hin naqin dhaabanee.
Sadiin
galchisanii? Sadii mo'atan.
Gammachuu fiiguu jirta wanca fudhachuu fiiguu jirta bakka maddan.
Galatoomi.
Namni goolii jalqabaa galchee ka ooyuu goolii jalqabaa galchee oo maqaan keen.
Ramadaan Hassan.
Ramadaan. Agam nama yoo dhaabillee yookaan yoo argadhalee jettee seenuu dandeessa maal jettee seenaa.
Ani gizeen dura piikee penaltii kik jennaan ol deemeetumaan maqi yaa jecha obaati yoo bahee kaanfilanti yoo jiru dhaqee naquu malee nuun dhabaa hin yaanne.
Ijoolleen sadarkaa sadaffaa bahan immoo Awustiraaliyaa Awustiraaliyaan karaa hedduu deemanii as dhufanii sadaffaa bahu illee namaa miti bakka maddan.
Baga walumaa nuu gammannee isin hin jedhaan.
Maal irra baratan sadaffaa bahu kana waggaa dhufu keessoo bahuufa dandeettan maal irra baratan maal dogoggortan maal qajeelu.
Amata dabre gaafa dhufne guyyaa yeroo walaa keennaa saddeet keessa seenneeti hin cifatamnee baane amata kana ammoo hedduu waan fooyyessine jira. Ijoollee lamaa sadii ka dabalanne jira. Amata kana sadaffaa bahuun ammoo akka amata dhufu. Moor itti qophooynee waan dogoggora goone itti qophooynee itti dhufuun goonee jira jechaadha. Baga walumaa gammadde galatooma.
Gareen lammaffaa baatamoo Oromiyaa 11 Stars yookaan amma afaan kennan yoo deebinne urjii 11 Oromiyaati.
Maqaan leenjisaa kennaa Feesal Jiloo jedhama.
Ani
ammoo kaapteenii
itti gaafatama gareeti maqaan kennu.
Abdullatiif Dirree jedhama.
Abdullatiif fardi saniin taane lammaffaa baatanii homaa miti. Maaltu maan ta'e maaltu gogortan yookaan maaltu badee maaltu sanirra amma
ta'e. Waa badii osoo hin taane geemii cimaa ture akka gaarii taphannee cinaan lamaanuu akka baay'ee akka nama malee nama hawwatu. Tokko ta'u penaltii yoo mara buma carraati immoo egaa geemii dhumee penaltii ligoore deemne booda akkasumatti carraan nuti buune akkasit mo'atamne jiru.
Kanaafuu nagumaan eebbiftanii nagaan fudhadha.
Nagumaan eebbifnee nagaan fudhadha jennaan waggaa dhufu jabaanne osoo ligoore yookaan penaltii kiik osoo hin deemne duratti fudhachuu hawwina yoo rabbi fedhe. Waggaa dhufuuf jabaanne mataa keenya ol qabannee akka fudhachuu hawwii qabne yoo rabbi fedhe.
Jabaadha yoo
ta'u. Galatoomi sora.
Bareentu Abdullah ammoo nama OU yookaan Oromoo United goolii eegee goolii hagam qabde?
Goolii sadii hin qabee.
Goolii sadii qabde. Goolii lama wal faana qabde. Namni yoo qophoofte namni goolii eegu tokko sodaan isa guddoo daqiiqaa sun keessa maali yaadde?
Yaada waan ati itti tajaajilte guyyaa guutuu sanumaan yaadadde itti deebi'e akka namoonni neen jeetiin goolii lameen saniif sadaffaallee qabeef tiima kiyyaaf hedduu na gargaaran anis hedduu isaan gargaaruuf fedhee qabeef.
Goolii sadii qabu wanti qaamati qabdee jennaan takkatti qabdee jennaan maal of hin jenne.
Takka'u qabnaan rabbumarraa. Sadeen dhumaan qabee fakkaatu rabbuma irratti.
Waa gammaddee badhaas fudhachuu deemuu jirta.
Okay ayyee nagaas.
Ijoollee OU takkan sirbuu jira. Ijoollee OU Oromoo United waancaa fudhateen akkan sirbuu jirta. Ole. OU jechuu jiru Oromoo United. OU Oromoo United jechuun.
Yeroo ammaa kanatti gammachuu isaanii kan garsiifataa fi chaampiyoonii faanaa kan bara 2015 kan ta'e garee OU.
Oh, you. sadi Africa radera mila muri
Agefato ta Kenya mo qopi kan bratti cena na mota sammun sani dukuba qabu gargar saken na melallata America ummatashe
I am overwhelmingly happy that due to my brother's brilliance and he's had good luck we've all agreed we all have
obolesiko ogesata usan akasumas carragari argachusan martinu kenye carragari arganne kanaf heddun gamada jedan sababinsas wan qalbinko yade gochu wan andandeef kanuma utun hindu indur mallakako wararakatanif kennun barbada jedan arjomtu kata andoris buffet magala washington ra fageñe kilometra 88 irakajru bagga Fredericksburg, Virginia jedhamu jiraatu. Kana dura namoota harka qalleeyyii ta'an gargaaruuf doolaara miliyoona 100 ol arjoomaniiru. Kennaan isaanii inni boodanaa kun immoo dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan naannoo isaanii Mika Ecumenical Ministries jedhamuuf kan kennamu si'a ta'u kunis namoota mana jireenyaa dhabanii daandiirra bulan kanneen dhukkuba sammuun dhiphataniif mana jireenyaa haaraa kennuuf oola. Tattaaffii kanaan namoota 20 mana argachuuf jiran keessaa Viki Shavaretif obbolesi sani Jerry Grimsley tokko qorrabaati amajjina makottesu sana niyadan najed dukkana ke sabulaturan wagga sadi ke satti rojal qabaf gara mana isa dugumat inna darban akkas jedan
couldn't believe it it was wonderful it was warm it was solid
amanun dandenyi bai egarida nihoa mana cimaadha jechuun gammachuun dubbatan viikin
warm well we didn't have to worry about the snow no more or the rains
niyoa cabbitu nutti bu'aa yookaan immoo bokkaan nutti rooba jennee kana booda yaaddofnu sababaansaa ammaan dura lolaan nurra yaa'aa ture ujummoo bishaan ittiin harkisan kalaastikaa bitannee dunkaana keenya keessaa bishaan gannaqaa turre
daayirektara dhaaba mikaa ministirii meegaan kootar mana jireenyaa torba kan buffet house jedhu akka bitamu qindeessan tokko keessa jiraachuuf jiraattonni ji'a tokkotti doolaara 300 baasuu qabu yookaan immoo kiraa isaanii hanga tokkoof akka oolutti hojii fedha ofiin hojjetan irratti bobba'uu qabu.
You know, we're not just putting people into housing and providing support services. We're actually giving them reason to get up.
Namoota callisne manatti galchine tajaajila deeggarsaan kenninuuf sababaa san ganamaan ka'anii waa tokko keessatti hojjechuu danda'anii keessatti hirmaatan kenninaaf dhugumatti hedduun isaanii kanaaf kabajaa guddaa qabu jedhan. Gargaarsa namoota qaamaa hir'uu ta'aniif mootummaa biraa kennamu kiraa isaaniif oola. Mana ofii isaanii keessa jiraachuuf bakka mijataa keessa buluun bu'aan eegamne kenneefii jira. Viikiin erga mana sahaaraa kanatti galanii sammuun isaaniillee sirrii yaaduu qabe. Amma dawaa isaanii fudhachuu ni yaadatu. Eessattan qaama koo dhiqadha yaaddoo jedhulleen qaban kutaa nyaatatti bilcheessan kan irra keessisaa dhakaa giraanaayit jedhamuun hojjetameef meeshaalee haaraa qabu hedduu jaallataniiru viikiin.
Everybody that comes into this kitchen says they want it.
Namni bakka nyaatatti bilcheessu kana seenu martinu utuun qabaadhee jedhee hawwaa jedhan. Obboleessi viikii Jeeriin sababa duddi isaanii miidhameef hojii mana keessaa kamiinuu hojjechuu dadhabanis boroo isaanii marga haamuudhaan daraaraa dhaabuuf yaalii godhu.
Mana kanaan boonuu keenya mul'isuu jecha kunuunsuu yaalla. Miss Buffett carraa kana nu kennu isaaniitiif galateeffachuu keenya illee itti mul'isuu barbaanna.
Gargaarsa Buffett kennan waggoota 5 darban keessa lakkoofsa namoota mana jireenyaan alaa ta'anii kan magaalattii keessa 100 harka 58 gaccabsee jira. Arjoomtuun kun akka jedhanitti pirojektii kanatti hedduu gammaduu isaaniif gara fuulduraatti illee maallaqatti dabalaa gumaachuuf karoorfachuu isaanii ibsan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Radioon Sagalee America galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloohertzii 15630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsas irratti raawwata qophii worii walitti deebina nagaatti bula.